Yo, diga kalandeka ndazimisa phone nango shala bena bagendili lonely mutu mwanga momu maenda zambili reflection ini ini yomwe inendili koma ndika kala fanzi kuona ndimafuna ndizina manga topona koma nokweni kweni mana misa ndani pifi tupi nizimu wanga udani ndika kala muchachi ndimamenya malilime koma nozimu yela suma kala ulindine paka mwapa kutoka koma mutu mulisina olunga mapa maso koma nkati mundisina
nga kala njipinda mupanda amena kuona ulenge nitima wanga uye
ukale ngati
in everything I do
ukale ngati
banane nangwa banane nangwa
in everything I do
banane nangwa banane nangwa
nje in everything I do munditandize kukhala odeka poti ndinabadwa ndipo ndidzapita ndekha and it's true ndisapatsiko sendimakopeka soka mukafuno nditenga osakonzeka pena ndimaseka mutima muli misozi anthu amangoona nkamasekelela chonchi koma zamutima mwanga madziwa ndi mmodzi ndepakati pa dziko ndi yesu ndisankhe mmodzi pena ndimaseka mutima muli misozi anthu amangoona nkamasekelela chonchi koma zamutima mwanga madziwa ndi mmodzi ndepakati pa dziko ndi yesu ndisankhe mmodzi
nga kale njipinda mupanda amena kuona ulenge nitima wanga uye
ukale ngati
in everything I do
ukale ngati manane nangwa manane nangwa
in everything I do
manane nangwa manane nangwa
paka mwapanga mupakonze mtima wanga umupinde nzelu zangazi muzipinde sochita zangazi ya mike inu munandilenga bwino bwino kufunta kwanga kwa onjeza ndizipempelela chakuja olo wanzanga asa kuona munandilenga kwandeka munandipatsa zondeka
kale njipinda mupanda amena kuona
alone
ulenge nitima wanga uye
kale ngati